Moko
na sina lalama, sina mwambie kila kimtazama kwa kina kiukweli, mwambie silali tena nani kwa tabu kwa kemi sina hali, mina penda yeye tu.
Chotaka, wewe ndo wapeke. Skendo nitende vipi, wabongo wamtangaze. Wanasema unadanga, kwangu unidanga che, che, che.
Yani ni kwa pe,
pe,
che,
che.
Alolo,
alolo.
Kama madebe, 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 madebe. Kama madebe, 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 madebe.